squad.
Baganda bange tukoye nembera, tukoye nembera, tukoye nembera, tukoye nembera,
abapatikana mu kibuga
nembera,
abatuze
mwenye nembera,
abayimbori yimbanga
no
Enchoka munkola bwebe najja njagala okubeera mu kikosi kyaba gikulembedde ogenda ku kkanisa osangeyo Katonda nayo osangayo bulimba n'ababuulira mu bukojo ebyobufuzi politiki saabimatira naye ebimumenya kuba abisangamu obukumpanya mu kiseera ky'okulonda obululu obuteekayo n'osuubira abulidde eggwanga lyaffe kulijja mu so the city politician ekyalindi rapa eddoboozi lyange lijja mu ngeri ya revolution soma amawulire gajjudde contradiction y'obulyake ebutaamye corruption ye fashion minisita aziri omusanga talina nsonyi abaana babonaabona abagambo bamufa mufe osuubira ensi yaffe nayo okukyuka bakwongera bikubuza mu bwongo bakukwate ry'okuna mu bwongo ly'obuuza ku Yesu ne Sitaani obwavu neggeye naani akusibidde mu sitoole z'okugootaana okanudde n'abiri paka lw'ofuuse maasaana manya abamu abagenze mu ntaana nga bejjusa obutoogera bizibu by'abassa bakomawo mu maloboozi mu ngeri y'emyoyo mu revelation okubikkulirwa ne bw'oba kasiba oba kiggala oba muzibe eddoboozi ly'ogera oyimuke enembeera bwere ng'omutuuze bwefeeko kyawandiikibwa ne mungu ayamba beeyamba bwetakola tolya mu Kampala emirimu gyabbula obaawo oti ate lyamanyi teryafaayo kaseera keekano va ku situulu kw'otudde weebuza ebibuuzo by'okukujja mu mbeera Oyita mu Kampala bateeka webbaala omwenge kakodyo oleme kubaako ky'obuuza buza omutuuze yatamidde agudde mu nkonko
omwenge bizibu mutabani nze byansuka kyobola bannina okugwa ebikka ng'essuuka empewo y'ebigenda bijja ereme kunfuuwa
ddala alaba atya ekitangaala batoto mu ghetto basangayo nga mafuta bageenuusa baziba ekibuuzo ng'ekyo kyebuuza ani alabirira namwandu atudde ku street n'enfunzi mu mikutu enakivuba abaana bakyatuula mu kusaba nkuze mmanyo bateeramu essaala oluusi mwana sitoole zinnyiiza zinkaabya njagala okubuuza twabaaki okuva mu koloniyo era ffe twafiirwa mu linnya lya demokrasi obutwa bukyatutta
baganda bange tukooye nembeera tukooye nembeera tukooye nembeera
kano kabatuuze
tukooye nembeera
ebintu bikyuke
tukooye nembeera
obwavu bukome
tukooye nembeera
endwadde ziveeko
tukooye
Entago zivewo Abana Mugulu Siraliyoni Dapo Emirembe DJ Enesala ya buli ayita mu bizibu Kayimba kabuli gwe bikoonako Tuza akategeera katuufu Mataka squad Baba Luku Saba Saba Ha
Yeah, man. That's that.